Sinachini mamba bya salaita olabika wa mose buliro omuntu go wasanze kuncha omusanganga no rundiera bamunaza olweza olugatte mukayaya iyo kugambye wakedde ne chance omuntu go bayite mukisa mama buchofuna funa nena bingwa diru nene
saba saba chona choyoyo
siri mukopi munagula obabitanga basala bajisale oye mukibumba
Zikiriza nkwe anjulire
ulira
ze manyokola njiri babitya ne musite manyikidwa
sente mbana yo nerezibuze nyofu nayo bwembira nabo sewe mbana we ngonda wemvu katikiriza tuzine oba kabia tukanywa tunadayo twetonde ngefucho lituize
oya tatwagala gende ebi wundu anyige
Sina chidi kajiriwa. Don't stop.